ta gugu demokrat dir les tu dota da tiyid u gadu dawla la ta damba modu u dam tigar ti da keni lo dayao ol indam biro dul biro u dam gali ba qad kuwalo aw min kataro din la hina u duciyo jinaye dad ka yom isku dobme isdabari u dam ta gugu dam ilahi idan ta rabu dalli imsa dumi u dumi u dumi ba tu jiriye in les diro ol les ku dura digo diye in les diro ol les ku dura digo diye in les diro ol les ku dura digo diye in les Olha isso que tu lá nego dida e em leis dino Olha isso que tu lá nego dida e em dadkaygi isku duuro isdagaalo dugsi moodo oo dabcadayhi dul joogti way diideeno oo dahabkeenii dadkeeni dal shisheeya dal qalaye oo dadkeenii doobo fulo dal qalaadu ku dambeeyay ee dadkayow isku dugme isdabeeri oo danta guu dad ilaahay idan taarabo dal licmi sadumi oo duumi oo duumi baad ku jiriye in la isdiilo oo la isku duulaani gudiidaye in la isdiilo oo la isku duulaani gudiide in la isdiilo oo la isku duulaani gudiidaye in la isdiilo oo la isku duulaani gudiide Allah is good to learn, good to learn, yeah, yeah.